Bisous.
Hey Tom.
Stalin on the beach.
Marcelina, niko na shule huko kwetu. Marcelina, niko na pesa nyingi sana. Marcelina, niko na suti nyingi sana. Ninaishi kule Dubai, kesho narudi Paris.
Nikisema niko maji, pizza the fish, weza cheza na float. Nikisema niko ganji, buzi na cross, Buddha, praise the God, praise the dawn. Pizza kwa dough, pate la mone me chill kwa boat. Ambia shabik, rada ni happy, kuna deal na the ish. Zangu ni napi juu, madhana ganji, na jitunga na pin. Soka unikanji, cheza gambali, na ufunga the lips, yeah. Windows up on a whip, windows up on a jeep. Fella kuti in my dreams, but let's when you can do my kings.
Marcelina, niko na shule huko kwetu. Marcelina, niko na pesa nyingi sana. Marcelina, niko na suti nyingi sana. Ninaishi kule Dubai, kesho narudi pari.
Kwa hizo chochao mnipati, sipendi hype, but daily na psych. Niko ocha machapati, tengu kwa side, after that ni mic. Live yangu ya mtaani, yako kwa sites, unaongoja ma likes. Niko njana sahani, kwa mamoliech, nikiingoja garage. Drip zangu za zamani, bado ni wet, so ni imagine a fetch. Hey, King David when I sling, making money in my sleep. Bitcoin no receipts. Whoa. Silicon Valley Rift. Jeez. Aircon Nicky Drift. Waki stay up under lift.
Marcelina, niko na shule huko kwetu. Marcelina, niko na pesa nyingi sana. Marcelina, niko na suti nyingi sana. Ninaishi kule Dubai, kesho narudi Paris, yeah.